ሰላም
ሰላም፣ ጤና ይስጥልን።
የለም ኦሮምኛ አለ
urjii 980 shirkicha ittanii dawwaltanii lakkoofsa tokko irranii galmooytu lakkoofsa sadiirra geemii kan jedhu jira. Geemota kana yoo gaafiif deebii garaa garaatidha. Carraa keessan callistanii tuquudhaan kan yaaltan ni jira. Ogguu isa yaaltan badhaasota kanniin argatuu dandeessu waan
jedhu. Urjii meeqaan dabala?
Urjii 980 shirkichatti dawwaltu.
Ayyee taatee.
Ayyee yeroo gaarii isiniif haa ta'u.
Ayyee gaarii.